mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga ku ijwi rya Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana nongeye kubasuhuza. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ibisubizo bishimishije bamwe muri mwe mwaje hano ku ijwi ry'Amerika mwifuza kumenya aho abanyu baherereye. Turakira bamwe muri mwe mumaze imyaka irenga 25 mutarashobora kuvuga ibyababayeho bikabasiga mwigunze muhagaze nk'igiti kitagira amashami kandi mwarabyaye. Kubumva ni ukubaruhura. Iyo tubaboneye abanyu tubafasha kongera kwishima. Urumva inkuru y'umwana umenye papa we nyuma y'imyaka 30 hari numaze 43 atarashobora kumenya kuwo yabwiwe ko ari papa we ariwe koko. Muri kino kiganiro kandi ndashaka undi mubyeyi umupapa waburaniye n'umwana we Igoma bahageze bavuye ku Gisenyi. Ikiganiro agasaro kaburaga nihuriro ry'ineza ku ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umutegarugori umupfasoni w'umurundi kazi Felicite Ntirampeba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga dusaba kumufasha gushaka umugabo babyaranye umwana w'umuhungu baherukaniraga mu gihugu cy'Ububiligi dore hashize imyaka 30. Yatubwiye ko yitwa Dr Jean Bosco Kaberuka.
C'était un médecin qui a été la santé publique, il a été un médecin généraliste, il a été un Rwanda. Hanyuma kubera yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kwa bicho atumva igifaransa muri kominota nari ntuyemo. Nuko yamenye
ubwo turimo tuvuga ibintu tubyatura izina ryawe rirazwi cyakoraga kirazwi uwo muntu umwabyaranye yitwa nde?
Yitwa Kaberuka, Dr. Kaberuka Jean Bosco.
Akaba atuye hehe magingwa ya?
Ubu nta byonzi narashakije kuri Facebook ndashakisha ndabura. Ari mu Rwanda mugabo uko biba kose ari mu Rwanda. Urumva ko hashize imyaka myinshi.
Yatubwiraga ko kuva babyarana batongiye kubonana ko atazaho abarizwa. Dr. Jean Bosco Kaberuka twaramushatse turamubona tumusanga i Kigali aho akorera. Oui, docteur Kaberuka. Mwaramutse amakuru yanyu.
Mwaramutse.
Nari mbahamagaye nitwa Venuste Nshimiyimana. Ndi umunyamakuru ku ijwi rya Amerika. Hari umuntu w'inshuti yanyu wambwiye nzabasuhuze. Hari umudamu witwa Felicite Ntirampeba yarambwiye nzabasuhuze.
Felicite Ntirampeba?
Yego.
Muramwibuka? Oya, ntabwo mwibuka.
Yahoze yiga amverse mu Bubiligi. Igihe namwe mwari muhari mukora santé publique. Wo yakoraga medicine tropicale n'umurundi kazi.
Ntabwo
muzi.
Komeza mubwire.
Ntabwo mwibuka yari umubikira. Mwajyaga mujya kubigisha amverse mubigisha igifaransa.
Igisha igifaransa? Ngiye ko nigaga se. Iyo narigaga tawe nigisha. Mu kintu ajya verite maze namaze amezi 3.
Yego. Nicyo gihe rwose yambwiye ko mwahuriye amverse. Yambwiye ko mwahuriye amverse hanyuma arambwira tuzamusuhurize cyane. Ati rwose ati byanshimisha nshoboye kumuvugisha.
Ubwo nyine namubonye ariko hashize igihe kirekire. Narigaga namaze amezi santé publique.
Sesa niko yambwiye nawe.
Yego.
Yarambwiye ati rwose yari ahari yiga santé publique. Ati nanjye nari ndimo niga ibintu bya medicine tropicale. Yaravuye i Roma icyo gihe.
ntabwo mbizi neza kuko ntabivugana we cyane ko nyiri ngo naramubonye kuko mfite
hanyuma se mwaba mwifuza kumuvugisha nshoboye kubashyira kontakiti mwakwemera kumuvugisha
mperuka kera cyane nawe ibuka neza nta kontakiti ziri twagiranye ndabona umubikira ari abantu benshi aho ngaho
yego
ariko nta kontakiti twagiranye sinzi niba ari ngombwa
none se hari ikintu yambwiye hari ikintu yambwiye yaje hano mu kiganiro agasaruka buraga ampa ubutumwa yifuza ko nabukugezaho arambwira ati umugabo n'umuvugano uzamumbwirire yuko yaruya mbere y'imfura ati twarakundanye ndi umubikira atari kubikira mbuvamo kubera ko twakundanye
gukundana no shokana mubonye da pasaje ndaho ngaho anversi agukundana nta mwanya ari mfite nibaze amezi angahe atatu kandi aho twiganaga shokana mubonye umubikira si posible no gukundana no
hanyuma rero arambwira ati rwose muramutse muvuganye ati wamubwira yuko icyo gihe gito yatwamaranye ati cyatuviriyemo ishami nashibutse ati dufitanye umwana w'umuhungu witwa Jean Sebastien ufite imyaka 30 ati uwo mwana arashaka kumumenya uwo mwana ari mu Bubiligi ni umusore ati wamumbwirira ko rwose hari umwana ushaka kumubona ati nanjye narabyaye mfite abana batanu mfite n'abandi ndera atari ku mwana we arashaka kumubona uwo mwana w'umuhungu rero yitwa Jean Sebastien mfite amafoto ye na yaguhuka mureba ni umusore mwiza ushaka kukubona
kumbona gindi Kigali
iyo ndabizi kuri Kigali yahagusanga akaza kugusura akaza kukuramutsa
ibyo nta kibazo namureba ko ntabwo muzi ayo mizi kandi nawe umudamu ashobora ayikibuka yaza akamureba
yaza akagusuhuza
nta kibazo kamureba kwa kuko ntabwo muzi
nawe ntabwo akuzi urumva nyine mwaba mubonanye bwa mbere
nimaze amezi atatu gusa mpita ngaruka ku kazi
yego birumvikana ko nta gihe kinini mwamaranye nawe yavuze yuko yahise asubira mu Burundi kugira ngo ashobore kubyara hanyuma agaruke mu Bubiligi kugira ngo umwana ashobore gusigarayo no kurerwa hanyuma yaje gutaha mu Burundi nyuma ariko yaje ikomeje kuvugana n'umwana barabonana ariko umwana urumva amaze gukura ikintu amubaza cyane aramubaza ati papa wanjye ari he papa wanjye ninde hanyuma rero ndamubwira nti rwose nzagufasha nzagushakira uwo dutori kaberuka nzamubona nimubona nzamubwira ko afite umwana mwiza w'umuhungu hanyuma mubaze ukuntu bazabonana byamushimisha
ndi i Kigali
yego none iyi nimero yawe nzayihe uwo mwana w'umuhungu waba azaguhamagare muganire rero nzamubwira azaze i Kigali hanyuma tuzakora uko dushoboye tuzamufasha kugira ngo akugereho hanyuma muganire mubonane
nibyo byoroshye kandi nyabyo nibyo ngibyo kuvuga n'umuntu mutaziranye nabwo sinzi ibyagiye icyo bitanga ariko aje akandeba agashakisha ubwo twavugana
yego tuzamurangira aho muri hanyuma umuganire ubu se kuba umenye ko ufite umwana w'umuhungu w'imyaka 30 urumva umeze ute
ntacyo mbivuzeho
yego
kandi mbabwiye ko nabaze iyo minsi mikeya gusa ngo nzabigira nimubona nzabitekerezaho ko ntabwo muzi
yego nyina umubyara wese mwiteguye kuba mwamuvugisha
ntabwo ari ngombwa ni kera cyane ntabwo ubucuti twagiranye
bwari ubucuti bwihuta birumvikana
ntabwo twiganaga deja niba yarigaga sinzi ibyo yigaga ariko ndamwibuka bagomba gutya
yego Ndumva ari byiza ubwo muvuze yuko mwifuza kubona Jean Sebastien nawe ubyifuza cyane n'umudamu ntabwo yifuza cyane kukubona avuga yuko uri umuntu mwiza kwa kwibuka neza ariko kucyo yifuza ari uko umwana yamenya se ibindi ndumva atari ngombwa icyangombwa ni ukuzabona umuhungu wawe
yego nyine tuzabijera nitubona
yego
kurangiza ufite umuryango ufite abana bangahe batanu
oh ni byiza cyane arakuze ameze neza n'umugabo icyo ashaka gusa ni cya kintu cya complement psychologique ni ikintu cyo kongera ku bumuntu umuntu yari afite kugira ngo yuzure yumve ko afite se nawe ajya mu Rwanda avuga ati mfite papa ndamuzi ndaramubonye kandi ku kugeraho mu byenzo bizamutera ishema
ubwo tuzabireba tuzarireba none se ndabona abafana kumwakira gutya
Ibyo byose hari uburyo bukoreshwa kugira ngo umuntu amenye kuko nimba umwana ari uwe cyangwa atari uwe uri umuganga urabizi kundusha hari biriya bya ADN bikoreshwa kugira ngo we wemeze ko kuko umwana ari uwawe tujye nta wamugutsindira azaza rwose ndabikwijeje yagushakaga nimubwira ko witeguye kumwakira biramushimisha
Oye bizamini byose bimaze gukorwa. Inozo amufari ndi butazi.
Hagomba gukorwa bizamini. Nibyo byonyine bishobora kwerekana ko umuntu wa mugani afitanye isano na kanaka.
Ibyo se ko mubizi namwe
se? Yego. Tuzabikora kugira ngo bigende mu buryo azaza gusuhuze hanyuma nyuma yaho dusanzwe tubikora ni ibintu tumenyereye hano ku bya Amerika turabikorera abana benshi bashaka ababyeyi n'ikigaraho ngaho hari ikigo kibikora ni ibintu byakorwa mu gihe gitoya bikagerwaho bikamenyekana hanyuma umwana akamenya se n'umugeyi akamenya umwana byaba ari ikintu cyiza cyane
yego
Dr. Kaberuka ndagushimiye cyane kuri kano kanya umpaye ni hano mu kiganiro agasaru kaburaga ndizera ko muzajya mucyumva nimbona kanya ku cyumweru kibari saa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi muzajya mucyumva ni kiganiro gihuza abantu kiri mitima giteri neza
yende bashimiye nanjye
umunsi mwiza
namwe
agasaru kaburaga
Dr. Jean Bosco Kaberuka akimara kumbwira ko yiteguye kwakira umwana yitwa Jean Sebastien afite imyaka 30 atuye mu Bubiligi naramuhamagaye turaganira atangira mbwira icyatumye ashaka papa we
Ben, parce que c'est quelque chose en fait dans le développement de chaque être humain des
Kubera ko ari ngombwa mu mikurire ya buri kiremwa muntu kumenya inkomoko yawe naho uturuka ni ibintu bya ngombwa rwose kugira ngo umwana akure neza
La vie du développement de chaque être humain et c'est pour ça que
Iyo mpamvu nari nasabye kuwamenya wese amakuru ya papa yamfasha kuyamenya
ça m'aurait plus de savoir ce qu'il en était.
Ubuse kumaze kumenya kufite umubyeyi uri hariya mu Rwanda urumva umizute.
Bah c'est quelque chose c'est une bonne nouvelle pour moi je prends ça comme vraiment une super belle nouvelle.
Ni inkuru ishimishije cyane nayakiriye nk'inkuru ishamaje. Ubu ariko sinzi uko nakubwira nkeneye gufata igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo menye uko nzabifatamo. Niko mbibona.
Je me positionne par rapport à tout ça, je pense que c'est clair et certain.
Papa wawe yavuze ko yiteguye guhura nawe igihe uzabishakira mbese witeguye gufata urugendo ukajya mu Rwanda guhura na papa wawe
c'est quelque chose que j'envisage bien sûr c'est quelque chose
n'ikintu niteguye nifuza gukora uretse ko nanone ntekereza ko nawe ashobora gutekerezaho akaba yazamvera kundeba niba bishaka kubera ko nibwira ko ari ikintu kigomba kuva ku mpande zombi
parce que je pense que c'est quelque chose qui doit venir des deux parties aussi hein.
Jean Sébastien nkwifurije amahirwe.
Bah c'est gentil.
Ndabashimiye mwakoze akazi gakomeye.
C'est vraiment super.
mama wa Jean Sébastien bavugana kenshi nk'umubyeyi ariko akaba amaze imyaka 30 ataravugana n'uba mubyaranye yamenye ko namubonye abyakirana ibyishimo
ndanezerewe cyane no kuri ndanezerewe by'umwihariko ndanezerewe yuko yashoboye kuboneka kuko cyari cyifuzo nari mfite igihe kirekire ndabyifuza cyane kandi ubu ndabikengurutse namwe ndabakengurukiye cyane
ubumvise mu kiganiro aho Dr. Jean Bosco Kabiru kavuga ko yiteguye kwakira umwana akamubona wumvise ko na Jean Sébastien nawe avuga ko yiteguye kujya I Kigali kureba uwo yita papa we mbese uzamuherekeza
Ego menzomuherekeza ndavyifuza cyane nzomuherekeza ego kugira ngo nshobore no kumuremesha ego ndabyo nshobora kumugumisha imyaka 30 yose nshobore kumubona ndanamukengurukire cyane ko yemeye kubona n'umwana we kwakira umwana wiwe
hari akantu yavuze agira ati ni byiza yuko twazakorana biriya byo gupima amasano y'umuntu n'undi kugira ngo kuko bigaragare niba umwana ari uwanjye cyangwa atari we ati niko bigenda icyo cyifuzo wowe urumva kiboneye gikwiye
ndagishyigikiye kandi ni byiza gutyo ntihari n'amakenga n'amakeye impande zose ni byiza kwicyo egizame ibaho gutyo
Madame Félicité, ndirambe ndagushimiye cyane kuba warizeye ijwi d'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko ikibazo wari umaranye imyaka myinshi ubu ngubu cyabonye igisubizo n'imyaka 30
nagumye ndabisengera ndasenga ndizera none iki ibisubizo byanjye Imana yarabyumvise irabaca ko umubyeyi yarashoboye kuboneka
murakoze cyane rero ngaho mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mu urerera Imana ubwo duherukana bambwiraga yuko ufite abana ugenda utoragura aho ba nyina babataye ukabarera hari uheruka gutora muri iyi minsi
yego muri iyi minsi arashiye nafendwe naratoye umwana w'umwaka n'amezi 6
nibyo
mwiza cyane umwana w'umuhungu mwiza cyane
yitwa nde
ababyeyi byarabagoye yitwa Irumva King Shalom
Imana imukomeze kandi nawe ukomeze ukomeze uyirerere urerera n'u Burundi
yego murakoze cyane namwe mukomeze guhezagirwa cyane kandi ndabashimiye no kuri bimwe by'imva mutima
urakoze cyane
yego mwe murakoze namwe
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiciki ntegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Nabibabwiraga mwiriburiro ry'ikiganiro umugabo w'imyaka 43 yarampamagaye ati nkeneye uwo nita papa nabo nabyaye bakamenya ko bafite inkomoko bakamenya sekuru yitwa Yakaremye Dieudonné ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyabutarama umudugudu wa Kibiraro ya mbere
n'undi navuta mu 28 hanyuma icyo cyabayeho mama wanjye afite umuntu mutenda abakoranaga hano noneho aramwihakana nyuma yaho rero haza kuza undi mugabo biba ngombwa ko babana abana na mama wanjye we aranyakira ariko noneho maze gukura mama arangatiye nimara kwiga amashuri yawe ntacyo nshaka kuzakubwira ndangije wa gatandatu primaire ajya kumunyereka yakoraga ari umugeni wari uhagarariye music fabric yitwa Uwimana Jean yakoraga muri music fabric niwe wari uhagarariye ariko uko yataga buri munsi ukabona ntashaka kugukura nanjye nge nabaga mushyira urwandiko ndabyuka ha mbere y'intambara mu 1933 nagiye mfashe ebyiri akasubiza urundi rwandiko rurimo amafaranga ijana ngerekeye mama wanjye nkataha bakubikiraja nta imbonye ariko nyuma y'intambara irangiye sinzi ko umuntu yambwiye ati hano ku Muhima hari ahantu Uwimana aje akorera ariko ntabwo umuntu yarazibye ibyanjye nawe tubagira amatsiko yo kujya kumureba njyawe ndamureba ndamusuhuza akabicana tukaganira ndabaza se ko mfite umubyeyi witwa mama yitwa Tabu Beatrice kuko yambwiye ko ari we papa birashoboka aradi haka ranti batu nabu nipuwa tamu zika mi kumwa kwa naga hanu kari omute na shwanavu ya mwenye nga mfasha mkanga ni mamura vio anji mkuku ona mjie fiti vila mpanga nisi alu mza jenu mbazeneza ashura kuwa eribeshi wene shio nchaka kuminyumuzi wenda wenda yenge kunyumva ashura kuwenda fitu mtu 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 akanyi mna kaminya kubji wazari data na mnyangu amara sula njala hanga kaminya niwa hari wano muna wajitanga hari wakuru wajini wari wa shitra njala ndi wari nga wa suza hanyi kini jeneke nuku mbara handa hari pite iso kutama pite aho mbuka kuku kugezu ungu ndi mgira yero hachirinzi
mbanzo shimile mama wawe wagize ubutwari bwo kukubwira igihe yuko ufite papa wawe kandi akakujyana akamukwereka ukamumenya ukiri muto ukirangiza wa gatandatu wa primaire iyo wajyaga kureba so wo wita so iyo wamurebaga mu maso wabonaga afite ubwuzu bw'umubyeyi ubonye umwana we cyangwa
mbere y'intambara sinigeze mubona amaso ku maso habe namba irumba yarafite reception uri nyuma ya reception yabaga mwice mu nzira hore we winjaga aramunaga no nabakobwa bo bakora kuri reception bakaba bamushubutumwa we nta wigeze gutuma ninjira mu busuhuzi
niyo wareberaga muri ibyo birahure ntabwo wabonaga mwijisho risa naho rirebwa n'ubuzi uwo mwana
yari fine sinigeze mubona cyakora ndahamugeze kubona hari gira afite imodoka ya Peugeot ndibaza ari 305 yari yashyiriyeho cya gishushanyo cya music fabrike urumva nabwo namubonaga amahushuka ntabwo navuga ngo namubonye yamubonye
none se kumaze gukura urambwira uti naragiye nicana nawe ndamusuhuza ariko ntiyigera yemera ko ari we papa wanjye kuba ushaka umubyeyi ukabona atagushaka birumvikana ko bikubabaza ariko ubona ari iki atinyara hari bintu ushaka ku mwaka
no kuri kimana ntacyo pe ku myaka mfite 44 yanjye yibeshejeho no kugira ngo menye aho nkomoka kamenya ko hari n'abandi bantu bari inyuma yanjye abasuhuza bakamenya nanjye nkabwira nta n'ikintu nkenerwa nta mitungo nkeneye habe namba yuzu umuntu akumva ko afite originalite iranga kuko biravunye biravunanye kubyakira ubundi n'icyamuje motivasiyo kuko iyo kwandikira
yego
abana babyumvishijeho sinzi ukuntu babyumvishijeho amashuka noneho baranyicana baramaze ngo ariko se papa kuki utigeze utubwira ko uriya atari papa wawe ngo twereke papa wawe ukuri ngo tumumenye ibyo byankoze ku mutima numvangiza agahinda natekereza ko nanjye ubwanjye nshidikanya ntazi niba rero cyangwa atari uko yanyihakanye nanjye nduhuke n'abana babwire dore ngo noneho nguriya sogokuru wanjye kandi ukuri kimana imana izajya ikomeza iguha umugisha ngiye ntabwo mbona uko barahungu ndumva nashesha n'urumeza kubera ukuntu sinzi wajya amahanda namubonye ahari
nongere ngushimire wowe yakaremye Dieudonné kuba warihanganye mu gihe kirekire utegereje none tukaba tuvuganye
murakoze cyane rwose ahubwo mwebwe Imana ibashe ibafashe ibaho mu gito gabanyije
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga hashize imyaka 26 umubyeyi atandukanye n'umugabo bashakanye agenda ari kumwe n'umwana we w'umuhungu w'imyaka 3 n'igice yamusiganye n'abana babiri b'abakobwa hasigaye umwe bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyahoze cyitwa Zaire ni mu kwezi kwa 11 umwaka w'1996 i Masisi niho inkuru ya Aisha Muhongerwa itangirira ashaka be inkuru yaramaze imyaka 25 abitse mu mutima ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge akagari ka Biryogo umudugudu wa Biryogo
ndifuza ko mwamfasha gushakisha Hakizimana Eliazari na Hakizimana Gideon
abo bantu bawe ushakisha ni bantu ki ni bande muhuriye kuki
Hakizimana Eliazari yari umugabo wanjye Hakizimana Gideon ni umwana wanjye
mwatandukaniye hehe byagenze gute
twatandukaniye Masisi
ubwo hari mu buhe mwaka
hari muri 1996 mu kwa 17 tariki 15
niba wibuka neza mutandukana byagenze gute mwari kumwe baragucika baragenda usigara aha twibutse ko byagenze kugira ngo niba bakumva bibuke ko ari wowe ubashakisha
twari kumwe gihe iki gihe barandasa ndagwa barakomeza
hanyuma wavuye Masisi ugana he, waganye Iburasirazuba cyangwa wagiye Iburengerazuba?
Navuye Masisi nkomeza za Walikare ngera ahitwa za Shabunda, Shabunda ndaharenga ngera za Mandaka, tuburana gutya.
Hanyuma kuri urwo rugendo rwose kuva Masisi, Walikare, Shabunda, Mandaka, ntaho wigeze umenya kanunu k'umuhungu wawe Hakizimana Gideon ndetse n'umugabo wawe Hakizimana Eliezeri, ntawigeze akubwira ko yabarabutswe bagenda?
Keretse abantu bambwiye ngo basize inyuma, mbabashije barambwira ngo sinahagera, ukomeza ngiye kugenda.
Ukomeza kugenda wagarukiye hehe ugereranyije aho wibuka wahagarariye bwa nyuma kati asimparengane hehe?
Nageze kuri Kongo nyine ndahagarara, nari maze kuruha.
Wari umaze kuruha. Ubwo se icyo gihe hari undi mwana mwari kumwe ko Gideon yari yajyanye na se, hari undi mwana mwari kumwe wowe?
Nari kumwe n'abana babiri b'abakobwa, umwe njya kugaruka yafiriyeho tugeze aho ngaho kuri Kongo nyine.
Komera.
Uwitwaga Umwari Faisa, hanyuma asigarana na Hakizimana Joseline.
Joseline si we waramutahanye?
Ashwi. Nawe baje kuturasaho turatandukana.
Muratandukana, usiga Joseline inyuma, usiga nyakwigendera inyuma, usiga Eliezer, usiga na Gideon, umugabo wawe n'umuhungu wawe, urataha mu Rwanda. Ubu se nta gakuru ka Joseline ufite?
Joseline hashize umwaka n'amezi icyenda baramuzaniye.
Baramukuzaniye, ubu muri kumwe?
Turi kumwe.
Muri iyi myaka yose ishize, wigeze wongera kureba uko watabaza, uko washakisha, uko wamenya amakuru ya Hakizimana Gideon, Hakizimana Eliezer, umugabo wawe?
Hari igihe umukobwa wanjye yigeze kuguha itangazo rizaca.
Icyo gihe Gideon yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 3 n'amezi 6.
Mu Rwanda mwari mutuye kugira ngo dufashe abatwumva kuba bavuga bati uyu muntu twanamubonye tugeze ahanaha turamwibuka ari ahanaha?
Mu Rwanda twari dutuye i Kabuga muri komine Rubungo.
Niba umugabo wawe akumva, birumvikana ko hari amakuru mfite ushaka kumuha, hari uko umaze imyaka 26 mutandukanye utazi amakuru ye, niba akumva muri kano kanya Madam Aisha muhongerwa, n'iki wumva ushaka kumubwira?
Aramutse anyumva namubwira ko papa we yapfuye na mama we agapfa, n'umugabo wamushikiye akaba yarapfuye, nanjye mama wanjye akaba yarapfuye, na papa wanjye akaba yarapfuye.
Komera, ihangane.
Mu Rwanda nkaba ndi kumwe na Hakizimana Joseline, ari umumama umaze kubyara kabiri n'abana babiri.
Kumera. Ni byiza ugushoboye kubivuga, burya ikigora cyane ni kugira ibintu bikuri ku mutima, ntubashe kubivuga, ntugire ubibwira, ugahora wumva hari ikintu kikuremereye, burya ushoboye gusangira n'abandi umubabaro wawe ukabona abawugutwaza, biraruhura. Ndagukomeza kandi ngushimira ubwo butwari wagize bwo kugira ngo utubwire iyo nzira ndende wanyuzemo. Aisha Muhongerwa, ndagushimye cyane, ndagukomeje kandi mbifurije kugira amahoro.
Yego, Uwiteka akomeze kuguha umugisha rwose, ntakuwutagize. Azaguhindure muri iyi si kandi azaguhindure no mu ijuru.
Urakoze cyane.
Urakoze nawe.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize mwumvise umugabo Jean-Marie Vianney Mundanikure ashakisha umwana yaruko yamuvanye mu mirambo mu Muhima wa Kigali. Mu batarashoboye kumva iyo mpuruza y'ineza, mbashyiriyeho agace k'iryo tangazo.
Namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse ku Kacyiru w'abahungi wari ku Muhima witwa Josiane, ariko we musaza ngo yamujyanye hari niba atari burari mu Bufaransa batari mu bubiri. Nabavanye mu mirambo famye bamaze kwicara ku Muhima munsi yo kuri Minisura niho bari bari.
Hanyuma se umaze kubavana muri iyo mirambo, wakoze iki? Ninde wagufashije kubamara impumu?
yambereye ibintu bikomeye ko nabaze kubarokora bavanye muri iyo mirambo ababyeyi bose bamaze kubisha n'abandi bavandimwe babo bari bihishanye nabo bagera kuri barindwi bari bamaze gupfa. Nagerageje ibyo ari byo byose, hari hari nyirasenge ubu ufitanye isano na se wakoraga kuri izamu ryo kuri sehashika hariya mu mujyi, hari umumama twari duturanye wundi witwaga mama Bubu yigeze gukora kwa muganga ariko yari ari mu kiruhuko kuko yari yarakoze impanuka, aramfasha ampa ibipfuko abana ndabapfuka, maze kubapfuka bose mbyumva emeshakisha cyane we bari bamutemye ku ijosi, bamutemye n'utundi dutoki tubiri turimo turegarega twenda kugwa hasi. Urumva byabaye ubuhamya bukomeye kuko nagiye nca ku mabariyeri yari ari mu nzira mu mihanda yose ndageza sehashika bashyikiriza uwo nyirasenge wa se, arambwira ati Imana ishimwe ati ubu bararokotse aba ntacyo bakibaye. Ubwo naratasengeje mu rugo nanjye kumwima asubiyeyo, wari konseye wari uhari icyo gihe akoresha inama, bamenya ko abo bana nabarokowe nabavanye mu iyo mirambo, baravuga ngo nanjye ngo banyica kandi banyicane n'abo bana. Ubwo ntera ubwo nibwo nahise nkunga nanjye ngenda ubwo
bwarakeye. Se wabo witwa Louis Kamanzi Rugigana utuye muri Canada, nyoherereza ubutumwa bugufi bwanditse agira ati numvise itangazo ry'uwitwa Jean-Marie Vianney mu Ndanikure wifuza kumenya amakuru ya Aime Kamanzi Nsengiyumva uba muri Canada, ati ni umwana wanjye kuko ndi se wabo naramureze, ubu ni umugabo w'umupapa w'abana batatu. Ati turashimira Imana yampaye nimero ye kugira ngo muhamagare tuvugane, yampaye amakuru y'umwana we, yambwira ko kuko bagiye mu Rwanda kandi bagashaka kubonana na Jean-Marie Vianney mu Ndanikure ariko bakamubura. Ati mpa nimero ye nzamwihamagarira tuganire. Narabikoze. Louis Kamanzi Rugigana yagombaga kuba ari mu kiganiro cy'uyu munsi ariko ntibyashobotse kubera impamvu zitamuturutseho. Iyi nkuru nziza wagombaga kuyibwirwa bwa mbere ni Jean-Marie Vianney mu Ndanikure, naramuhamagaye kugira ngo nyimubwire.
Wiyado
Jean-Marie Vianney mu Ndanikure.
Yego ni Venusi.
Yego ni Venusi, tushimiye Imana hano ku ijwi rya Amerika makuru mu Rwanda.
Makuru yari meza, turaho turi kubona akavura tutangiye gutangira guhinga, turafite kwitegura guhinga sezo ya kabiri y'ihinga.
Ni byiza cyane. Nari nguhamagaye, nari ngufitiye inkuru nziza mu kiganiro Agasero Kaburaga ubushize, wari wajemo wifuza kubona umwana wagaruye ku buzima bw'iyishi muri 94 Aime Nsengiyumva wifuza kumenya makuru ye. Nagira ngo nkubwire yuko Nsengiyumva ariho ameze neza, ari muri Canada uko abikekaga. Umuryango we wambwiye ko ameze neza. Se wamureze yambwiye ati ariho ameze neza, ubwire Jean-Marie Vianney mu Ndanikure nzihamagarira. Ati umubwire ko uwo mwana ameze neza, yabaye umugabo, ati araho arakomeye. Ngubwo ubwo butuma nari ngufitiye.
Yehova we, Imana ishimwe cyane, mwarakoze rwose. Imana ibahe umugisha. Yo ni igitangaza, hari ni nko kuzuka, kongera kuzuka ubwa kabiri, kongera kumva umuvandimwe ariyo nk'uko nahoraga mbivuga. Ndishimye cyane, ubu ndanezerewe koko. Ijwi rya Amerika muri mudatengwa, ahantu hose murahagera. Yo ni ibyishimo, ndishimye cyane pe, umutima wanjye uratuje cyane.
Ni byiza cyane. Ikindi se wamureze yambwiye nuko nk'uko abivugaga baje mu Rwanda ndetse baranagushaka bagira ngo bagusuhuze, umwana agusuhuze ndetse n'umubyeyi we agushimire igikorwa wakoze, ariko bambwiye ko batashoboye kukubona. Ibyo nabyo bazabona akanya ko kubikwibwirira. Inkuru nari ngufitiye ndumva nayihagarikiraho, hari ibindi byinshi muzaganira. Ubwo rero umenye yuko batakwibagiwe ineza yawe, barayibuka.
Yo Venus rwose ni igitangaza ukoze Imana izabiguhembere ntago tuzi niba bari abatanga ngo puri Nobel dorapi bashingira kuki nawe urayikwiye rwose kuko umaze guhuza abo twiringiraga ko twaburanye twabuze ubuzima kongera ukatugarura mu buzima ukora igikorwa cy'indashyikirwa n'ijwi rya Amerika n'abakozi bose mukorana badufashije kugera kubo twabuze ni byiza cyane rwose uko witwa Nshimiyimana ndagushimiye ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima nshimiye inkuru mpaye nziza kandi nizeye ko n'umwana tuzabonana amaso ku maso kuko ubwo akiriho agihumeka Imana ikomeze imurinde imuhe umugisha niko tuzongera tugasubira tukabonana murakoze cyane rwose
na urakoze uvuze bagenzi banje dukwana hano ku ijwi rya Amerika no mu kiganiro agasaro kaburaga isatu basumba buraho ngaho ikigali ni watugejejeho amakuru yawe n'ikifuzo cyawe nawe rero ashimirwe igikorwa yakoze cyo kugira ngo aduhuze dushobore kuguha umwanya hanyuma uhure na Nsengiyumva Aime
rwose nabishimirwe cyane ni umusore mwiza wakirana abantu urugwiro na Imana ijye imwongera mu kazi ke kandi Imana ikomeze ibaturindire rwose mukora igikorwa cyiza bajya gufasha rega Yezu no guhuza abantu n'abandi musaza umwe bita Simeoni niwe babunye ngo bamuzane Yezu umuheka arashimira Imana nanjye ndashimye cyane kandi ndishimye cyane pe nabo mu rugo bose ndababwira nahora naga igishyika murashikagurika ndota nota nabonye uwo nzamubona rwose ndanezerewe cyane icyubahiro kibi cy'Imana daturi mu ijuru
urakoze cyane ngaho ukomeze ugire ibyishimo witegure kuzakira Aime azagaruka mu Rwanda kandi muzanavugana vuba ngaho ukomere nonge kukwifuriza amahoro y'Imana
namwe rwose murakoze
agasaro kaburaga
Agasaro kaburaga
ndifuza gukomereza ku nkuru y'undi mwana nawe ushakishwa afite amateka ajya kumera nka ya Aime Kamanzi Nsengiyumva nawe yavanywe mu mirambo mu Bugesera yitwa Nyiramugwera yari afite imyaka 12 mu mwaka w'1994 arererwa I Kigali n'uwahamuvanye waje kumujyana muri Canada umuvandimwe we warokotse witwa Nyirabikorwa niwe umushaka yakoze urugendo rurerure ava muri Sake mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda aza I Kigali ashaka ijwi rya Amerika y'ikiganiro agasaro kaburaga naramuhamagaye turaganira
Allo
Oui amakuru yanyu
Neza.
Ni Nyirabikorwa Solange tuvugana. Amakuru yanyu mumeze mute mu Rwanda?
Amakuru ni meza, nahoze nkurikira gasaro kabuze, ndagushakisha ndyo za Kigali mbaza nimero ndaheba. Nuko birangira ngiye kuri Facebook mboni foto zinzu kuno twakwandikiye kuri internet none ngize shaba ndakubonye pe Imana igumugisha mbere ya byose.
Wagombye kujya kunshaka I Kigali?
Nagiye I Kigali n'urutanu bita Isake.
Isake ya Kibungo?
Isake ya Kibungo.
Warakubititse urwo rugendo rwose?
Nararukose kabisa kuzakubona nako bimazaga nkurikirana agasaro kabuze. Umva nkabura amahoro ndava nteko mana mu ijuru umuntu nzamubona nteko. Ariko gusa Imana iguha umugisha ubwo bwitange ukora kabisa.
None rero urambonye tuganire mbwira bimeze gute twagufasha iki
ikintu nashaka ko mumfasha mfite mukuru wanjye mu ntambara 94 niwe mukuru iwacu bamwitaga Nyiramugwera njye nari umwana muto iwacu
yego
intambara yaje kuba bageze mu Bugesera aza basha kumutwara haguye aba bantu benshi nyine ngo bamukura mu mirambo ariko ubwo n'abantu bari bari kumwe babitubwiye
yego
arangije ajya kuba I Kigali ngo ni umuntu w'umumama yabaga aho ariko ntago batubwiye izina nabo ntago bari bamuzi amaje kuba I Kigali yatanze itangazo muri Croix Rouge
yego
asaba ngo nimba hari umuntu wacu waba warasigaye ngo yabumumenyesha noneho nawe tukagira akareba nimba hari umuntu wabusigana bakaza, ariko kubera ko nari umwana nta muntu wigeze ubona ukuntu amusubiza. Ababyeyi bacu bose bari barapfuye, yaba mama yaba na papa. Nuko hashize igihe, ubwo ngeze mu wa gatandatu primaire nibwo abantu bashobora tubwira ngo ntabwo twumvaga iradiyo, baratubwira ati wa mwana wanyu njye atanga itangazo avuga ko ari muri Canada, wageze umuntu waba warasigaye ngo yabimumenyeshe. Ubwo rero nari umwana ntagikurikirana, mfite mukuru wanjye nawe twarakurikiranaga tumaze umwaka urushundi imyaka ibiri, ariko ubaho mariye gukura nakurikiranye Agasaro Kabuze, nagize ikintu mu mutima ndabana inandi wagushakisha nkareba ko waza, nabonye ujya ukorera abandi uwo murimo rwose, ni nanjye wenda ko wamunshakira, kuko kuva ubwo nta kandi kanunu twari twamenya. Nuko nyine ndavuga nti nanjye reka ngushakishe ndebe ko nanjye wazamunshakira, nkuko abandi ujya ubibakorera nanjye nkabona ko iyo mpano yangirirwaho.
Yego. Unyemerere nkubaze tubazo dukeye yampereye ku byo umbwiye. Nyiramugwere yari afite imyaka ingahe muri 1994?
Muri 1994 yigaga mu wa gatandatu primaire.
Ubwo
yari nko mu myaka 12-13 gutyo.
12. Irindi zina rye rikabiri he?
Bamwitaga Mukahaguma Rusakiye Kamembo, yari atarabatizwa.
Yari atarabatizwa. Iryo rindi ni irihe?
Nyiramugwera Mukahaguma Ruseke.
Ndabikubaza kubera ko naramuka yiyumvise n'uwakumva umuvuga bakaba baraganiriye, yarigeze amubwira ko bamwitaga Mukahaguma Ruseke Nyiramugwera. Icyo gihe yabimenye.
Yabimenya rwose.
Ikindi nshaka kukubaza, iryo tangazo ryahise ryari muhe mwaka? Ni hagati ya 1996 n'2000. Gerageza kwibuka
itangazo arinyuzaho avuga ko ari muri Canada. Ni nko muri 1998. Kuko 1996 yari akiri i Kigali ngo yigaga primaire, abantu baramubonaga bakaza bakatubwira ngo mukuru wanjye twamubonye.
None se mwigeze mumenya uwo muryango w'umugiraneza wamukuye mu mirambo ukamurera?
Oya, yahakuwe n'umusirikare ngo umusirikare aragenda muha umugore we, noneho baza gufata igihe barimuka ngo bajya kuba muri Canada.
Umusirikare w'umunyarwanda cyangwa umusirikare w'umunyakanada?
W'umunyarwanda rwose, ngo bari bavuye mu Rwanda umuryango we barawimura babajyana kuba muri Canada.
Uwo yagiye ari umusirikare cyangwa se yasezeye mu gisirikare?
Ibyo ngibyo ntabwo mbizi, kuko natwe ni amakuru abantu baba bari kuduha ngo bahuraga nawe.
Ndakubaza aya magambo yose kubera ko utangiye yuvuze igisirikare cy'u Rwanda ni kimwe, yuvuze umusirikare w'u Rwanda woherejwe muri Canada, ntabwo baba ari benshi boherejwe muri Canada bagiye gukora cyangwa se bajyanywe n'izindi mpamvu, icyo gihe biroroha kugira ngo umuntu amwumve kandi amumenye bwangu. Kuva icyo gihe kugeza amagingo aya, nta handi wongeye ushakira amakuru ya mukuru wawe?
Oya, nta handi hantu nigeze nshakira amakuru, kuko ubu nibwo navuga ngo maze gukura nanjye ngira curiosity yo kugira ngo mushakishe. Ariko yatanze amatangazo kuri kuri wari ushakiri i Kigali. Arongera ageze muri Canada, arongera atanga irindi tangazo, urumva yabuze umusubiza kuko twebwe twari tukira abana cyane.
Yego. Niba ari muri Canada, niba kiriho n'ahandi yaba ari hose, nta kabuza tuzamenya aho ari, tuzamushakisha. Abantu bo muri Croix Rouge i Kigali tufite uko dukorana, dufite uko duhanahana amakuru, nabo nzabegera mbabaze, mfite aho nzanyura hirya no hino kugira ngo menye amakuru ya mukuru wawe. Nkunda guha umwanya nk'uyu nguyu abantu bashakisha babo, birumvikana kubura umwana w'imfubyi ukaba ushaka mukuru wawe mwarasigaye muri bakiwanya, ariko ukavuga uti ndamushaka kugira ngo byivuze tu dufatane mu mugongo birumvikana hashize igihe kirekire umubabaro ndawumva ubu ngubu nyiramugwera mukahaguma ruseke niba kiriho akaba kumva ikinyarwanda aracyumva umwana imyaka 12 ntajya yibagirwa ikinyarwanda aho yajya hose niba kumva niki wamubwira mubwira ijambo rikuvuye ku mutima
nimba nyumva rwose ikintu namubwira namubwira ko turiho twabaye abamama uko twasigaye turahari turi babiri kwa tuvukana kwa mama n'ubandi bana tuvukana kwa papa bahasigaye babiri kuri imana yo mu ijuru ingiriye neza tukongera tukamubona twazashima izina ry'imana kuko igihe kimashije ni kinini yaradushatse koko twarabimenye ariko twebwe kubera ubwana ntabwo twabonye ukuntu tumukurikirana azihangane turi bene mushorangabo turiho kandi turamukunda imana itubabariye yazonye ikaduhuza
Solange nyirabikorwa ndagushimiye cyane kuba warihanganye ugategereza kugira ngo ushobore kuza mu kiganiro kandi ndakwihanganisha ngo ukomeza ndizera ko uyu mukuru wawe nibakiriho abantu benshi bazamva itangazo bazagerageza kumugeraho nawe akagira ubwuzu n'ubwangu kugira ngo aze yegere abasigaye kwa mushirangabo barimo wowe Solange nyirabikorwa ndagushimiye cyane nkwifurije amahoro y'Imana
Imana ikumugisha rwose urakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe muzakabona
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwana w'umuhungu amaze imyaka 6 atandukanye na se kugeza ubu yaramubuze turi mu mwaka w'2016 kuri Goma umubyeyi yambukanye umwana we w'umuhungu imyaka 6 bageze hakurya baraburana uwo mwana yararongotanye yatorwa n'abanyampuhwe baramurera kugeza amagingo ya ntagakuru kase ushakisha umwana we tuzi ikigo inuka kiri mu mujyi wa Goma kitabaje ikindi kigo bakorana kiri mu Rwanda Maison Shalom kugira ngo bafatanye gushaka ababyeyi b'uwo mwana witwa Olivier Muhire Nyagahene bamwitaga Mupagasi bahitamo kwitabaza agasaro kaburaga nk'uko tubibwirwa na Richard Nijimbere umuyobozi ku rwego rw'igihugu wa Maison Shalom ari Kigali mu Rwanda ikaze kwijwi rya Amerika
murakoze cyane Veniste
none ayo makuru y'uwo mwana Olivier Muhire Mupagasi mwayabonye gute mwayamenye mute
amakuru y'uwo mwana yitwa Olivier Muhire izina rindi ry'ikinyarwanda mbonari Nyagahene iryo niritazirano Mupagasi twayamenye tuyahawe na bagenzi bacu bakorera mu ishyirahamwe inuka korera Igoma nayo byatanguye umupfasoni Margarita warankitse yatanguje Maison Shalom abigize mu ruhare ari nayo mpamvu dukorana ibikorwa bitandukanye rero baduhaye amakuru yuko uyu mwana Olivier bamwakiriye mu mwaka wa 2016 mu kwezi k'umunani hanyuma bagerageza gushakisha umuryango wiwe n'ababyeyi ariko kugera ino saha tuvugana ntabwo barabasha kuboneka niho rero dufatikanije twafashe umwanzuro kugira ngo twifashije ijwi rya Amerika mu gufasha kugira ngo turabe ko uyu Olivier yosubira mu muryango kuko mu byo dukora turashaka cyane yuko umwana wese yukurira mu muryango akabona urukundo kuko ni wo mwanya we ubereye kugira ngo ashobore gukurana iteka
none se muri ayo makuru mwahawe bababwiye ko Olivier Muhire Nyagahene Mupagasi yageze kuri Goma te
Olivier yoba yavuye aho yari asanzwe atuye aho yari asanzwe aba ari mu Irubavu ahahoze hitwa Gisenyi aho bita Imusale ajanye yavuye mu rugo ajanye na papa wiwe aciye aho bakunze kwita kuri Petite Barriere ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo i Goma. Noneho bamaze kurengana iyo bariyeri Olivier ntiyasubiye kubona papa wiwe. Bwinga atamubonye rero yatowe n'ishyirahamwe n'umushinga witwa PAMI mu Kifaransa Programme d'appui à la lutte contre la misère. Iyo nayo niyo yahejeje imushikiriza ishyirahamwe Inuka itariki 8 z'ukwezi k'8 mu mwaka wa 2016. Uko Olivier yageze muri Inuka.
Nta makuru mwaba mufite y'umubyeyi we ntabwo yigeze amushaka ntacyo mwamenye kuri iyo ngingo?
Kugeza ino saha nta makuru twigeze tumenya yuko umubyeyi we yuba yaragerageje kumushaka, kuko natwe bakitubwira amakuru ya Olivier hari mu kwezi kwa 2 k'umwaka ushize. Twagerageje guca ku bantu tuzi mu miryango y'abihaye Imana hariya Irubavu, tugerageza kubaha amakuru nyine nk'aya ndababwiye kugira ngo twumve ko bo badufasha ko Olivier yabona ababyeyi be, ariko batubwiye ko ata makuru bigeze babona. Kandi n'abamufite muri Inuka batubwiye yuko nta muntu n'umwe yoba yitwa ko ari umubyeyi wa Olivier yigeze amushakisha.
Richard nije imbere muyobozi ku rwego rw'igihugu wa Maison Shalom, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika ufasha Inuka kubona ababyeyi ba Olivier Muhire Nyagahene.
Urakoze cyane Veniste kuri aka kanya nawe umpaye no kudufasha kugira ngo Olivier asubire kubona umuryango wiwe. Twizera yuko ku bufatanye namwe Olivier agiye gusubirana ibyishimo byo kubana n'ababyeyi eka mbere n'abavukanye.
Urakoze cyane.
Agasaro kaburaga.
Nahamagaye kuri Goma aho Olivier Muhire arererwa turivuganira. Mu myaka 6 ahamaze Kinyarwanda cye n'igice, ariko twashoboye kumvikana mbwira ko we azi ko akomoka i Kigali ndetse ko ahageze yakwibuka aho aturuka. N'umwana ufite agahinda kenshi avuga ko yifuza gusanga ababyeyi be, babyeyi mutuye muri Gasabo na Kigali kimwe n'abatuye muri Rubavu, uwaba yaraburiye umwana we kuri Goma mu mwaka wa 2016. Umwana witwa Olivier Muhire Nyagahene bakundaga kwita Mupagasi, uwo mwana n'uwawe, tabara aragushaka. Umusozo w'iki kiganiro ndifuza kuharira inkuru yerekeranye n'ubumuntu n'urukundo byibumbiye mu bucuti. Ubucuti hagati y'abana b'abakobwa 2, umurundi kazi Inamahoro Claudette n'umunyarwanda kazi Icyamazima Goretti bamenyaniye mu mahanga muri Uganda, baba pfampfe inshuti magara. Iyo babaga bari kumwe barangwaga n'ibyishimo baseka ntibagire rutangira. Hashize imyaka 13 Cyamazima utuye Kigali nta makuru ya Inamahoro afite.
Asakisha Inamahoro Claudette bakundaga kumwita mama Yema, akagira n'undi mwana witwaga Mugisha. Yatuye mu gihugu cy'Uganda ahantu haruguru y'isoko aho bitaga Masajya, niho muheruka. Ariko kugeza ubu mpamagara na nomero ye nkasangizwa n'abandi bantu, ubu nta makuru ye mfite rwose narayabuze. N'umufashe rero mukamubonera rwose byasinyiza cyane.
Mwatandukanye kera ku buryo wumva biguhangayitse, mwatandukanye ryari?
Imyaka 13 rwose irashize.
Kuva iyo myaka yose yishize ntabwo mwongeye kuvugana?
ntabwo twongeye kuvuga nampamagara numero ye ikitabwa n'abandi bantu bakangira ko atari.
None se uramushakisha nkande nk'inshuti nk'umuvandimwe nkande?
Namahoro Claudette yari umurundi kazi.
Yego.
Nanjye ndi umunyarwanda. Ariko aho ngaho mu gihugu cy'Ubugande twarabanye yari inshuti yanjye cyane cyane cyane. Ku buryo kuba nta makuru yonzi rwose birampangayikije.
Ku buryo utekereza ko washobora kuba hari ikibazo yagize cyangwa se ni ukuvuga uti kuba tutavugana n'ibintu bimva bimbangamiye mu mibereho?
Byose ni kimwe, wenda ashobora kuba hari ikibazo yagize, ariko no kuba nta makuru yafite nabyo ni uko numva bimbabaje, kandi yari umuntu w'inshuti yanjye magara. Uburyo wabanye n'umuntu neza ukeneye kumenya amakuru. Kuba mbere twaravuganaga, ariko nyuma nomero yo nakubwira kuyihamagara nkatanga itari bwo, kandi simbere n'indi menya, numva ari ibintu bimbabaje rwose.
Aho yari atuye haruguru y'isoko ry'i Kampala, wigeze uhagera urahazi?
Ndahazi Masaga, ndahazi, narahabaye kwa haturanye.
Muri iyo myaka yose yashize ku inzira zagendwaga, ntabwo wigeze utekereza gufata bisi imwe izamuka ngo nawe ugende uvuge uti ndamushakira hafi ndebe ko namubona?
Urumva njyewe ndi Kampala nza mu Rwanda, naje nze gushaka. Maze kugera mu Rwanda rero maze gushaka, ntabwo biba byoroshye. Umuntu yatugeze mu rugo aba yatangiye kubyara, kugenda n'abantu urugendo rungana kuriya ntabwo ari biba byoroshye.
Wowe nta muntu wari uzi w'inshuti yawe muhuriyeho akaba n'inshuti ya Inamahoro ku buryo yaba umuhuza?
Hari uwo nigeze guhamagara, ndanamuhamagara kenshi nkajya muhezana n'amesaje nkamuhamagara nti wajya ukamushakira, ariko akambwira ngo yarahimutse, wari uwashije kumumenya, wari umuzi nandi muzi. Akambwira ngo uwo muntu we yarimutse yagiye gutura ahandi hantu. Noneho numva arashaka kubigiramo nka bizinesi ngo nimwoherereze amafaranga, kandi akansaba amafaranga menshi ngo kugira ngo bahaguruke ajye kumushakira. Nta cyemezo cyemeza ko ayo mafaranga yo nza kuyamwoherereza koko yari kujyayo. Ntabwo ntageze naragerageje rwose.
Aho ari hose ni cyamwibutsa ko ari wowe na kahe kantu mwakundaga kuganira, ni kimwakwanaga cyane kizamwibutsa yuko hari umuntu witwa Cyamazima gore tumushaka?
N'izina ryanjye byonyine arabimenye ahita abyibuka. Izina ryanjye byonyine byamwibutsa kuko ibihe twabayemo n'izindi, niyo yaba ari umugore se gusa byonyine yahita abyibuka, kuko wenda Cyamazima ntabwo twakundaga kurikoresha. Ariko Gorete nibyo yari azi cyane, urugi yakundaga kumpamagara. Akandi kantu gashekeje,
yego,
Claudette yigeze kujya acuruza amagi. Noneho rimwe araza kumpamagara ambwira ati ngiye kujya mu amagi, kandi hari mu ijoro. Ati bambwiye ko bashaka ko bageraho vuba. Ati wamperekeza? Nta kibazo, reka nkwerekeze. Turagenda kubera ko ari inzira ntari menyereye mu kugaruka. Simbuka ngo ahantu umukingo, ariko sinavugira hasi. Ndiruka ntiruka nk'ibimetero nk'icumi. Nk'ibimetero icumi rwose ndabyiruka amaguru adakora hasi kubera kwanga kugwa. Claudette yarasetse araseka, nubwo ari kuri radiyo ndabivuga.
Yego.
Yarasetse amagi ariko yakubita hasi araseka arinyarira. Umva ndabivuga nubwo ari kuri radiyo rwose, ariko ako kantu ntabwo yakibagirwaga. Noneho wakambwira ati njye mbonye wiruka nkajya ngo hari icyo kwirukanye. Ukuguru kwanga kugera hasi kwanze kugera hasi, noneho njye mpamyaho ndiruka. Umva Claudette twarabanye cyane, yari inshuti yanjye, yari inshuti yanjye ku buryo kutamuvugisha numva bimbabaje rwose.
Birumvikana. Nongere ngushimire cyane kuba wihanganye ugategereza ko kano kanya kagera kugira ngo tuganire mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndizera ko nawe uzakabona.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga.
Ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi ni hano ikirangiriye. Mbashimire mwese abo mu Bubiligi no mu Rwanda ndetse no muri Canada mwadufashije kugera kuri Aime Kamanzi Nsengiyumva. Nshimire abo mu mujyi wa Anvers mu Bubiligi n'i Kigali mu Rwanda baduhaye amakuru ahagije yatumye tugera vuba kuri Dr Kabiruka Jean Bosco. Nshimire ubuyobozi bw'ikigo Maison Shalom mu Rwanda kimwe nuga inuka kuri Goma muri Republika ya Demokrasi ya Congo ngaduhuje na Olivier Muhire Nyagahene mwana w'imyaka 13 umaze itandatu atandukanye n'ababyeyi be mbashimire mwese kuba mutega matwi muri benshi agasaro kaburaga kugira ngo amakuru y'uwanyu mwaburanye atabacika nakagaruka mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana kwijwi ry'America.